yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kebe kabaru jame fulfulde altiner nay lewru juillet hitande 2016 jena yamde soki do studio tamani mi den tawale maison de la presse bamako ndettu nonodo kabaru juddi Oumar Waygalo sekira bon compétitivité julde idindal wondi elaninede le malifu e mangal mudum wattu jono yimbelabe collectivité alaji kewdi ana e mudu en studio tamani yiltini microjo mudu do le luma mango do bamako do wakkari jono lamanon wendi e fewnude luma dum won le nokkuje de nokku woto ana leeyi do bamako do galbal mabbe gondi e wadde ton faabe jeyal honobe kan yaafinirde dabaji di yalla tew ana yaafa le nokko yimbe wobba to kollitiide beltigile di do golliji sanne wobbe dum bi hon datidi lamu o nangi di dum rewaka wakkati jono ciottobe dabay di le nokkobe kollitiide kambe ben de dewi di do datika bi yimbe wobba to gaddan kali siwo mu en serta ciina sina keba daba mawdo kolliti di wi don député le assemblée nationale leydi meden di be gotiki sariya kessa wakkati jono kaldo habude yurku yurku le nokko o honjoto wobbe kolliti wiide wakkati jono fa yurku yurku habe sina yimbeel politique be kolla anniyaji mudun en ngado yurku yurku be du nyangali ngade fetude mudde secrétaire di wono sembe kabaru di min jogini on do bettande di batte radio di fa gassa bismillah modon e hedade holitinde wiide dum won eruji setan hadi hono julde idi de nata dum won le malifu e mangal mudu wakkati jono yimbe le gombe le leedi meden di kollitiwiti alaji kewdi matama le nokko sabi de kalisi on ko jama o woyata wakkati jono humu fu mo jida afani be tit alaji woni e mudun le majjum wobbe anto kollitiwiti keba e sodde hono ko kaja ko fu wakkati jono sina nattina koyde suka mudu en tan ciodanta kebe ko dum won studio tamani yiltini mikoroji mudu di ko do facci tangu Ousmane Niali Buli e Sekou Mayga
bete alan o jamaane hewle lu mango bamuko ngo si yimbe fungon mono fu ana ciew ko haaja sodde jogabe koy mu ben ciodanta jogabe fa ciodna sukabe mu ben haajuji yimbe ana ceedi ka mono fu na andi tiid Allah won sabe rafi bawde heewbe sukabe cubanto sodande kedden ko goto haali do feccitango Hammadou Mayga
franchement y'a pas d'argent
kalisi wala dum wadi tiidellaaji won so wana dum ko sode ko modji ka won tiidella woni wowtu o fay so tiida sabe tiidalle won wala ko neddo ana waawi sode ko sukabe dum woni ko tiid sabe kambe woni jaadobe ko be borno bete ko be borno kikide dum fu won hen
soir ya tout ça
jagotobe kolli wiide tiid Allah won e wawtu o e wi mabbe cioggu sami ka dum fu wada e fa lumo go wela ko sukabe tan samti sodede kedo den ko goto haldo feccitango Hammadou Mayga
ko yimbe gala bawde sodde kulleji wana ko sotte dum woni ko tiidi kalisi woni ko wala joni sukabe tan yimbe ciodanta
morobe ana joodi le dande de sabi kebal fandi be kolli wiide lumo wela ana fandi rewbe garobe morade dum woni ko be rewbe morobe kolli wiide kedden ko goto haali do feccitango Hammadou Mayga
les autres années
les dubi bellidi cioggu ana wonno sanne atawon o wawtu mi de golla ka hikka lataaki non gardo fu wiyan wala kalisi jogabe waran tan jabbo so min noddibe be wiyan be wala kalisi dum hadibe warde morade arande kebal ana wonno ka hikka kebal ana famdi dubi bellidi do min balan ka joni gilla 20h min kotaato ciudi famin birfito jango
8h
sekirabe midimi lo on pami fulfulde non en wori wakkati joni o jatta holitinde wiide dum wonen laamu o e be gondi heedal le hin dati faabe jeyal hono idi o han yafirde le nokko koni faana mudu wakkati joni fa yimbel be fu keba tewuji non jafir wattu joni holitabe be keeji ki dum wonon galbal gotal do dabay di kan sottede yimbel wobbe anto kollitiwdi beltigile dido golleji wobbe anto dum bi dum e tayede fu dido dati ndewaka kede ko be do yimbel kalido hen do fojjitango Ousmane Niali Buli
pour moi les prix ont été respectés
min kan on jiru mini cogube edak kenya mi yile ke le galbe fu me bay nagenge mi soda beta ko mi wari le gal galbal anni an sodde daba goto kam mi sodi daba jididi lumo go mi de mila mi de wa wiide ana moyi sab mi hebiri gaydi du nyaaji debe sappo e jeego ngotiri fu nyaaji noga e jetti yodum cuba ngo dido bo gonon mi de mila kajar sodde daba ko idi o fu ana wawi warde go lumo cogo mi de mila an hawre yimbe fu sab ada wawi subade arande won dido bo tata bo woni gawi pamoro lobboy mi ngari do ko be bidum wana non wori mi ngari do an heba minita e 35 fay joni min kebay ko min jooda arande jeew be biyan kina u nyaaji pande jeego na ugnya chapande jeddi mi min laamo an han daranaade dum fa ciogumo mbiyo pati beede sabi sidum hayba ka fudum jappi toto
dum wonono kambe ciottobe be kolliti wi sa jeewi kambe be dewi dum wonono ko laamo o wi ko be bi yimbe be galdan e kalisi woy mu en certain tina sina keba dabaji mawdi kede ko be do yimbe kalido do focci tan Ousmane Niali Buli
ce qui contrôle le prix sont là
daranibe haybo do cioggo gondo si cioggoji tati wodi di ankiri olo di ana jeeya hakkunde ujinaaji chapande nay ujinaaji chapande joy di ankiri wudde cio di ana jeeya hakkunde ujinaaji chapande joy ujinaaji chapande jeegom di ankiri bodede ana jeeya hakkunde ujinaaji chapande tati ujinaaji chapande nay imbe fuddon ciottata mu wondo wuturu nerandu gondo miden buitan yogabe choggu o ka won daba di choggu mu e baawa buitede dum woni ko himbe yogabe pamata yogaji di yo kera di non di duubi didi di duubi tati e di duubi nay di dumu ben jeddi faaya duubu en sappo di di wondi kilo ngai temere jeego na temere jeddi di baawa sotede ujnya chapan tati na ujnya chapan de nay dum woni ko himbe heewbe pamata e jiyan daba di tan be milandi fuudi choggu goto non ebe kaani famude buddi choggu majidi wa latade gotum kenya won biido kan yile ke luumo bomo ko gofu kawtay le ngodo luumo choggu mum buri ballude
se kiraabo don bay ngabude do bemal ande gal neltiro mi miijoji modon politinde wi dum on suudu assemblée nationale leedi meedi ndi wakkati juuno be jaltini sariyawol kessol faabe jayal hono be kaani habirde e yurku yurku leedi malindi honde to wobbe kolliti wi dum beedudo cuudi sar wusidi tan non kede kanko non deteddo professeur Abdoulaye Nyango ko halido hen do facci tango Ousmane Nyali Boudi
mali won le leede golliroje sariya no haniri wondu gollede sariya horeje ka ko tini dum yottaade gollirde de tewtude hebude ko haaja misal ko min tewtile hitan 2014 do kabaru nambaraji wala fu ko laati fa han don dum heddi yo don gollide kande daranaade golleji laamu himbe fu poti e sariya noddaade fu an haani notaade kina himbe fu ndewro kanye laamu kunjana dum hore gado no gatta fu fa paabo leedi nge jiddo noddude sariya wala bawde no haniri wallirede en fu en kan hunjande dum hore en kana ko yiya fu mbiyan yo golle horeju leedi non tawe kanyuni ko wondo hore man heewi sanne enen baale haale nane en de kani wadde no gatten fu fa balle neddo jiddo noddude suudu sariya non watta de golle yogaa cela kadoji jam e denaa
faande keddoto dum won sariyaaji du suudu assemblée nationale wonde bande di wakkar jono be bammi sariyaawol gongol kasen kanngol huncende hakkeji bibbe adama en hore le majju député ngabe temdre didom goti ki bi jabini gol do sariyaawol goto wi jabanay dum wala fu mata do du wakkar jono do nattindo koyde be bi kon faana mudon du faabe kumono dido golle no kan yardi yaso ministre joti golleji di sanne faande jokkiti to dum won no hakkeji bibbe adama en gori le nokko walde no dette AMD askan FDA sebe gondi hokkindirde juudo fa paabo no bale ONG ngaje gonde leedele Afrique de wakkar jono no kali fabira du wono no yimbeele be sariyaaji di ngatte do muude so kollite wiide jabay be biido beedo yimbeele du wonde sariyaaji ngada fewdo e muude so tawama dum wana gongo fan baye wullitaade kasen dum wono suudu leedi suudu mawnu humini no kabaru sariyaaji leedele Afrique de dum wono kurndube noddirta cour africaine du wakkar jono kede kanko noddirta Idrissa Traoré kanko kumminido hejo gollidi leewalde FDS kanya AMD as ko halido hen to foccitango Ousmane Nyali Boudi
ko moƴƴi leydi koɓe kañe gollirɗe ngala e wi laamu pammine e mbayade nokku biyeteɗo cour afrique daraniɗo hakke ɓiɓɓe adama so tawi wontiɗe allah moɓe jogui ka wonko wawi yettindeɓe ton mi haalana yimɓe tafo anda mali won leyleɗe jetti natuɗe ko wiya le 36.4 le hen leyɗe ɗe fu ndewri yimɓe fu ana mbawi noddu toñiɓe ɗum sariya leydinkoɓe e gollirɗe anda gon faabotoɓe suudu sariya mawdu afrique ana wawi daranade sariya gonɗo leyɗe e lewalde nde fu leydinkoɓe anda sini sariya leydi muɓɓe taƴira e sariya no haniri ana wawi wulli tade suudu sariya afrique ndu sabi ko welama ana wawi waɗede suudu sariya leydi ma
holitindiɗo kanko no horejo ɗum woni leydi Niger ndi kanko no horejo ministre gomɓe tonɓe moɓe noddirta Bouri Zira fini wiyama wonno le leydi meɗi ɗo yiide yeruji makko noddirteɗo Modibo Keita yoga e haalaji ɗi fu ji e jowiki wakkati joni noɓe kani hokkidirde hakkillaji faɓe fu ɓe dentina bowɗe mabɓe noɓe kani haɓirde jadinkoɓɓe le lefol sahilguel fu e mangal muɗum caggal muɗum kanko neɗɗo Niger o wiwama haaja mali wallaɓe noɓe kani fewnirde barasi mabɓe gonɗo to noddirteɗo konaji o
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Kirabe jurni den jewelo onne les raisons ngaji meden dibe koldi diti wiide do won to gawoto wakkati jono hono kani fo ngaji goddi ton di puddi wutede ko yar sukabe jokolbe tem der kanye kani aitaade goriaji goddi ton di le balde noga e joy wakkati jono sukabe jokolbe gote mabbe furdu wara hokkede unay sappo lanibe dido golleji walde CICR gal musada ko bani wattule ko yafa e milioji tati CFA se urute ngardan do segudobe bi wakkati jono do wonono talkuru kando humanaade no hakkeji robe gorino e be gondi e famine no duddo tal ko wori ko ne faana mudun no dum won rewbele be kani wattirede e golleji tuudi sar wusi goddi le leedi meden di lanni o do golle suudu ministre humnindu kaba rewbele nokko Urute ngardan faa do kaydo ko yaata yimbeele temeder wotnaabe kanyen yotto yo yimbeele huminibe kabaru challal wonbe tombe wakkati jono kambe gondi e faabeede faabe pammine honno nyawu buballo hani jertirede tombe ko liti wiide hejo golleji dan kane fuddoto le noga e jeddi lewru julie warorundu lannibe odo golle su docteur wondu to kayto dum se urute ngardan faa do kuchala do don dubbe ko liti wiide ko yaata yimbeele noga yon directeur ngabe radio to kuchala to kanye faa yotto yoro so kanye e ngaton kawtal muudu le asawer jabbinonde le majjum kanko neddo irtelo holli tiwidibe paminama le hinobe kan tebrar sari yajino kabaru journaliste en gorio wido fabot don kabaru jimbele radioji di no wori se wudute ngaran wakkati jono sekrabo holli tidde o wiide tan do studio tamani do holli tidde wi o de won tan do studio tamani do komi kajale hen wattu joni o fami kolita on wiide do won kambe jimbele gombe le no koobe min pamina on wiide tan wakkati jono min ngaran wayltide hejo golleji amedi kabaruji di min gondi hokkude on do e fulfulde di ngartan so bami fa sappo e jeddi yamde jabbiri masili maji chapande nay e joy holi tidi dum yahadu timayle sappo e jena yamde dum woni kabaru jamen difu kabaru dimi ndokka do e bete di dum min kolita on wiide tan so Allah jabi dum wakkati jena yamde secret min jotto on sane hedade hejo jamen kedde hedade fa hande yewtere meden de ana wodi chagal